Alleluia. Siyabonga Nkosi. Jesu Christ, ulithemba lethu. Wamashula, Nebo, Wafuletuneni, Hallelujah, imifalo yonke wayaphula, imifalo yonke. Kufa luputo silwako, na yumnini kufa, wamashula. Waye haitesi, wafuga tuneni. Imifalo yonke. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Ile ufukile, uyasabeka. Ufukile, imithwalo bayaphula lapha khasha. Cheko kusho kwakhe wayathule, wangagcina lapho. Wafuka nafukile ngalethu aqoba ukufa. Yathali khanda lesitha, wayishwiti ikhiye, wayishwiti ishuthulelo, wathi wakamahlo kuphila akimi. Athophana kahle uma umoya wavusa uKristu kwabafileyo ephila kini, uyovusa imizimba yenu efayo. Livukile ilanga lethu, ifukile ikhonyama yomtheni kaJuda. Nesiqiniseko sokuphila okuphakade, ithuna inqotshiwe.